mwaramutse neza dususuruke rukundo Elias uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndishimye cyane ko mbonye address email yanyu musuhurize abantu bose banzi mubampere indirimbo ya Alpha Rwirangira yitwa Akira Mana murakoze rukundo we na urakoze
Sikia ni kweli se naona yatumia baba na watu wasomo waliokosa ajira wachane walokata tamaa yatima wamekosa pa kukimbilia na watu wakanga wanaheshimika ila kujikanga ameshinda na watu madereva wanawaminika ila ajali wameshinda kuzuia baba na watu wa matajiri waliokosa faraja baba tunaleta miziki iliyotulemea yaliyotushinda baba twajinyenyekeze akuletea baba pokea pokea Abonya maganga meshi bakomeye ariko arimbara sabananiye mbona bensi batunzi byamirenge ariko imitima yabo itanyuzwe aruwa nabonye nifuza kumera nkawe ambwirije yurwan ibyo ufite mano buryo ukora nirenzu
Urasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki.
Nitwa Emmanuel Sanzimana nkaba ndi Kicukiro Nyanza. Abasuhuza za Claude biraboneye uri ku Kitabi, nkasuhuza papa na mama bari Nyamagabe, nkasuhuza Jerome ndi kumwe hano. Nasuhuza n'umukunzi wanjye uri ku Gikongoro Nyamagabe, nkasuhuza na murumuna wanjye witwa Ntwari CGH, nkasuhuza n'umuvandimwe bita Niyomugabo Venusi uri i Muhanga. indirimbo shaka ko muma
yego
yitwa reason with me yaruziboy umuhanzi rurangiranwa muri Nigeria
nsanzimana we urakoze
urakoze nawe
ye ngaho munsi mwiza
ndagukunda cyane
ye nanjye ndagukunda pe
Boy sky on the beat
say one for the money two for the dough three for the shorty now I don't blow one for the money two for the dough three for the shorty now I don't blow She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah, if money no day, now wait till she get. Oh. She tell me say she got run away. She got run many bad away. Yeah. As the rubber don't day, the baby gone the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada. From me to Mata, straight to Alaba. How I wish, say, you believe me. Back then in Bangwalada, those days in Junior Puja. You insist, hey, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Yeah. I've been there, beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. So she say she gon' run away. She gon' run many bad away. As the rubber don't day, the baby gon' the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email address radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa nuye nabajandogiye abantu nuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma umurenge wa Murama nifuza gutashya mushiki wanjye uri I Kigali nkaba ntashya umudamu wanjye umwanga Murama nkaba ntashya mama na papa n'abakuru banjye murakoze
ntuye nabo batuye ihe ndirimbo se
batuye indirimbo ku bipantaro ukoreye Tom Cruise
iyi ndirimbo ku bipantaro nyihaye kandi Gasana David kuko yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi kimihurura I Kigali mu Rwanda turabakunda cyane mu mindirimbo ya Tom Close iyariyo yose Gasana we natwe turabakunda cyane wowe rero nantuye nabo iyi ndirimbo ku bipantaro ya Tom Close ibashimishe nabanyu
iyi ni Dr. Jack Production mu bundo studio kuri patara mukore kura mauka umufuka shakishimi mbo mukore wayoko tenga maboko kuri patara mukore kura mauka umufuka shakishimi mbo mukore kudakora nakaje kuri patara mukore kura mauka umufuka shakishimi mbo mukore wayoko tenga maboko aba yibwira byinshi ndetse yibwira byinshi ndetse nanabure kwiringira nkiri mutu nibwiraga byinshi ariko niri mwagishe kukama no kiminsi niraka gaca kibona ngetse akabika kure aburunga no makanye ishuri bose ngatihate cyane jewe nabonaga bimeze nk'agahato sinigeze menye ikimisi hatse ndumvaga ko zatura ku kwezi gako zagenda muri purado tuvuga ko zabu mukungu sinigeze menya yuko kugira ngo umuntu abe boneza abikorera akiri muto abikorera akitiganyiriza no tungana ni boma baya bachamansa bakora mu nkiko ye abanda bacuruza basirikare abarimu abahazi baturira imbere ndiri mbonziza abanda bayobozi batuyobora ndetse n'abaganga ndetse n'abaganga naho jewe ngorufani ntwara imizigo y'abandi yacitse pine dara mu mateme dara ku makarito nabyiringiro by'ejo hazaza mfite na mariyo za kubimenye kiri muto mba narahisemo inzira ikwiriye nkareka kwigira umusonga rehe nkareka gufata mu mufuka maze ngakora nkamera nk'abandi yeye nkamera nk'abandi nkagana ishuri nkamera nk'abandi nkacuruza niteganyirize ejo hazaza
Baza kundugu family isa Henry Hubbard Babaze bakukire Seti Price Chifra Joel Joseph Solomon Victor Ezra Bain Nakagabo B.I.G Bakukire kuipadara ukore Bakubzonga nere ukore Kubipadara ukore Aha Yeah
Kubipadara ukore Kura mauko mufuka Shabishimimo ukore Wayoku tenga mauko
Ijwi rya Amerika dususuruke ni buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Naho Facebook ni VOA radio yacu. Twandikire uduhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abukunda.
Nitwaye Imana Fortune aba nuye Kigali mu gatata. Aba nashaka gutashya mama wanjye na papa batuye Kizibere mu karere ka Buhanga mu murenge wa Mbuye. Natashya abagize korari Kristu Umwami Kicukiro. Natashya mukuru wanjye Bahiye Nizeyimana Gabriel hamwe n'uwitwa Claudine uri muri Kenya. Murakoze. Abana basabaga ko mwabamera indirimbo yitwa Irinde y'Uwiteka ya korari Ambasadazi. Ishimishe n'undi mudamu witwa Mukabera Vestina n'umuryango.
Ahima, urakoze.
Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Yego, twese urakarama.
Yego.
Ura hamaga kwa azangarukira rwose none bene data ugarukira umukiza ijwi rye rikiduhamagara tuzirikana yuko iryo jwi ntirihorako nimuze twitabe bigishoboka
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Address radio yacu @gmail.com. Isezerano Eric uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati mu ndirimbo ya Kizito Mihigo yitwa Twanze gutoberwa amateka. Ishimishe abafungiwe genocide. Chuti zacu ni kuri ubu butumwa bwa Eric Isezerano dushorejeho dususurukiye uyu munsi. Ndabashimiye cyane mugireho icyene nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze. Ndetse nicyo wambyariye nicyo wandereye none ubwo maze gukura ngatora agatege ubwo naciye akenge reka ngukorere nkoreshe ibyiza wampaye maze nkwihoreze Horeshi byiza wampaye maze nkwihoreze imyaka ibaye uruhererekane twibuka duhora twibuka genocide yakorewe abatutsi nyamara bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka twanze kubisiba ngufi
turanze
twanze Mizigiti abagamije kwica imbuto zacyo urupfu by'amateka abagamije kwica ejo hazaza niba dufite icyerekezo cy'umuneze Genocide
banyarwanda nidushire hamwe dushyigikira ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda kiriza nibyo nta utabizi ubu ngubi yo ntekereje sanga ntabyo narinzi iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona Singizumwijima sishimi bibi byawo ahubwo ndawusobanura mavuga ko ari utuma menya ibyiza by'urumuri singa ku musaraba ubwawo yewe nivugira izuka wagejejeho Tinyuka kuyajora bakayatuka